Ingabikazi uloku liphimbo lakhe liphilisa abaningi ungeliswibi ukuqathanisa ingabi neyingabikazi umthombo ongashi yazi umthombo woshuni mama Afrika liphimbo lakhe lithulisa amadoda namadodakazi wawagiqa amadoda wawaqeda bekwashinyawo bekusula njengemthetho wephasika unhlalo zamfudumeso zama ukuhlala kiso siyamshisa idlovukazi isalelwane sikajacob abanye bathi sweet lo mlungu thambo lakhashane kuphuka lapho kabikazi kwakwakwa kwezelimbo
Impetelo lutho lamana athi ngibene nawe ngabika inbangvalela umnyango wecala buta make na city bofakazi nababe wangishiya ngimncane nisakha emadoda fosani ngemaha mine ngimbi yabuzane yasha ngisakhula bengilwa nomthakathi nyalo ngibela bahlela nganam titha bele tishesha nganam kanwa fika balethe nganam mine ngafika early bathi bala nami angteki kona ntumetane nangezi junwe
Shela ngaqala